Exclusive from Hot Vibes. Just Mark.
Young Ricky. Yeah.
It's Poet G and a V-Body.
Moto wanga kontoloko fono blow wa malefa kotoloka. Sase kagonwa mapotoloka fomo kupita pataka potoloka. Pano zeti ya kosa so fomo kona nzalanga siko saso. Uzo semo fikata so mepela femo futa za pasa so. Ekonomi ya futa futa unga tuzali mlatia kayenda mbakuta. Bafuta mapapa melina mofili chintiyo zingola mbuta. Elo ye wongo leta chiputa paza na fula tufuna kumbuta. Yamale loni shina chuta futa na tole ni pata pokuta.
Money, tonse tisa kila money. Nangu zivote zitani. Tonse tisa kila money. Tonse tisa kila kobili. Tonse tisa kila money. Jipisha pepa na koi. Chikulu chape ni money. Tonse tisa kila money. Money. Chikulu chape ni money.
Kumpela nana kukondana kondana ya biad. Pali bendrama walai ni file chena kwa takotu mastata mwintumba. Poseke sako wa grai. Watmonga tinyimbo ikwali so flopa. Gati mastata si proper. Ushe ni chani chinga lese ni vute bosa. Pase sanga ni zitoka yeah. Mali ni jode ni kindi ye maso. Tina trele ndrama tatino timasho. No wanda zitoka zo kwana kumashongo. Libezo kwano miya kusulako.
Money. Don't set this aki la money. Nango zivote zitani. Don't set this aki la money. Don't set this aki la kobili. Don't set this aki la money. Jipisha pepa na koi. Chikulu chabe ni money. Money. Don't set this aki la money. Money. Chikulu chabe ni money.
Mane strong, mane so powerful. Ngole bonanga no kawafo. Mane munenga kupoke kelo futi no tukwa nisaba kolo wako. Bakamba mane so talkative. Ngole besunga ngele muchi kwa tis. But you can just give up my love. Cause the outcome of that is so fake. Mane can make you somebody. Mane can make you forget your goddy. Sometimes no respect. Can even make you kowoy your daddy. So limpa kena mbosi. Kena mstretu olo kumpa mikoti. Hitha weza nukona mutemba. Kumato ntwa peja spela skafoti.
Money Tonse tisa kila money. Nango zivote zitani. Tonse tisa kila money. Tonse tisa kila kobili. Tonse tisa kila money. Jipisha pepa na koi. Chikulu chape ni money. Money. Tonse tisa kila money.
Exclusive from HotVibes.co.